balekela kuwe Nkosi. Sibasithele bonke sibalekela kuwe. Open your mouth. Come on, then. That's it.